Tich Joote 9. E ndalogo Saulo ne pod siemo jopuonjre mag ruoth kodwaro negogi. Ne odhi ir jadolo maduong' mokwaye mondo ondik barua ni jodong ut lemo man Damaski mamiye teko mar mako chwo gi mon ma oyudo kaluwo yor ruoth oter Jerusalem kotwe. Kane koro ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo ng'ang'ni moluore. Ne opodho piny mi owinjo ka duol moro wachone niya,
"Saulo, Saulo, isanda nang'o?"
Eka Saulo nopenjo ni,
"In ng'a, ruoth?"
Duolno nodwoke ni,
"An e Yesu ma isando, to amalo, idhi Damaski, kuma idhi wachnie gima onego itim."
Joma ne nie wuoth gi Saulo nochung' ka dhogi omoko, ka giwinjo duol, to ok gine ng'ato. Saulo noa malo, motemo yawo wang'e, to ne ok onyal neno, omiyo ne gitaye mana gi lwete, mi gitere Damaski. Kuom ndalo adek ne ok onyal neno, kendo ne ok ochiem kata omadh gimoro. To japuonjre moro ne ni Damaski, ma nyinge Anania. Ruoth nofwenyore ne, moluonge ni,
"Anania."
Nodwoke ni,
"An ka, ruoth."
Eka ruoth nowachone ni,
"Amalo, idhi e yo miluongo ni yo matir. Idwar jatarso moro ma nyinge Saulo e od Judas. Olemo, kendo oseyudo fweny moneno e ng'at ma nyinge Anania kayeyo lwete kuome mondo ochak onen."
Anania nodwoke ni,
"Ruoth, ji mathoth osenyisa wach ng'atni, kendo kaka notimo timbe malich mang'eny ni jogi man Jerusalem. Bende osebiro Damaski gi teko moyudo kuom jodolo madongo mondo omak ji duto moyudo kaluongo nyingi."
To ruoth nowachone niya,
"Dhi adhiya, nikech ene ma aseyere obed jatichna mondo omi ogendini ma ok jo-Yahudi, kaachiel gi ruodhi kod jo-Israel, ong'eya. Anawuon abiro nyise masiche duto ma obiro yudo nikech an."
Kuom mano, Anania nodhi modonjo e odno. Noketo lwete kuom Saulo, mowachone ni,
"Owadwa Saulo, ruoth Yesu mane ofwenyore ni eyo kibiro ka, oseora iri mondo ichak inen, kendo ipong' gi roho maler."
Gikanyo no gik moko machalo gi kaga halano lwar oa e wenge Saulo, mi oneno. Noa malo, mi obatise, kendo kane osechiemo, tekone noduogo. Kane Saulo osebedo Damaski gi jopuonjre kuom kinde matin, nochako lando wach e ut lemo ni Yesu en wuod Nyasaye. Ji duto mane owinje nodhier nono, mopenjore ni,
"Donge mae jal mane sando joma lamo Yesu Jerusalem cha? Koso donge nobiro kamana ni mondo makgi otergi ni jodolo madongo?"
To Saulo nomedo yudo teko moloyo, kendo weche mane onyisogo ni Yesu e Mesia nodhiero jo-Yahudi modak Damaski nono, omiyo ne ok ginyal duoke. Bang'e achien, ne gipimo wach mondo ginege, to Saulo nowinjo gima ne gichano timone. Ne girito dhorangeye odiochieng' gotieno, to chieng' moro gotieno, jopuonjre nokete osera, mi olore piny gi otuch e kor ohinga. Saulo nodhi Jerusalem, motemo riwore gi jopuonjre, to ne gitang' kode, nikech ne ok ginyal yie ni en japuonjre adier. Bang'e, Barnaba nobiro mokawe otere ir joote. Nonyisogi kaka Saulo noseneno Ruoth Yesu e yo, kendo kaka Ruoth nosewuoyo kode, bende kaka Saulo nosewuoyo gi chir Damaski e nying Yesu. Bang' mano, Saulo nobet kodgi Jerusalem, kendo nowuotho kodgi kuonde duto, kolando wach maber gi chir e nying Ruoth. Nowuoyo gi jo-Yahudi maluwo tim jo-Grik, kendo nogoyo kodgi mbaka, to negitemo mondo ginege. Kane owete ofwenyo wachno, negikowo Saulo Kaisaria, mi giore Tarso. Kamano kanyakla mar jo-Kristo manie piny Judea duto gi Galili kod Samaria noyudo kwe. Roho Maler nokonyogi, mi gidoko motegno, kendo gimedore, ka giluoro Nyasaye. Petro to ne wuotho kuonde duto kalando wach maber, kendo chieng' moro nodhi limo jo-Nyasaye mane odak Luda. nonwang'o ng'at moro kuno ma nyinge Ainea, mane osebedo jaathany kuom higni 8, kanindo mana e pien. Petro nowachone niya,
"Ainea, Yesu Kristo ema changi. Amalo, iban pieni."
Gikanyo no Ainea no amalo. Ji duto modak Luda gi Sharon nonene, mi olokore oyie kuom Ruoth. Bende ne nitie japuonjre moro manyako Jopa, ma nyinge Tabitha. Dho Greek to luongo nyinge no ni Dorka, tiende ni nyakech. Ne osiko kotimo timbe mabeyo, kendo okonyo joma odhier. To e ndalogo noyudo tuo goye, mi otho. Ne oluok ringre, mi opiele e ot manie gorofa malo. To kaka Jopa ne chiegni gi Luda, jopuonjre nowinjo ni Petro ni kuno. Omiyo ne gioro ji ariyo ire, ka gikwaye ni,
"Kiyie, to birwa makideko."
Petro noa malo modhi kodgi, kendo kane ochopo kuno notere ot manie gorofa malo cha. Mond liete duto nochung' bute ka yuak, kendo nyise lewni mane Dorka osetwang'o kane pod ongima. To Petro nogolo gi oko giduto, mi ogoyo chonge piny, olemo. Eka nowichore mochomo nyako mothono, mi owacho niya,
"Tabitha, amalo."
Tabitha noyawo wang'e, kendo kane oneno Petro, nobet piny. Petro norieyo bade, momako lwete, kendo okonye chung'. Eka noluongo mond liete kod jonyasaye mamoko, mi omiyogi Tabitha kangima. Wach gima notimoreno nolandore e Jopa duto, mi ji mathoth noyie kuom Ruoth. Petro nomedo bet Jopa kuom ndalo mang'eny, koda gi ng'at moro ma janyong' piende ma nyinge Simon.